wamie wasimulie story yetu mimi na wewe, tena wambie ulivyosubiria bila kuchoka, nami nikapambana. Haikuwa rahisi mama, uvuka mabonde milima, baby na kufamini mpenzi, kwani uliniheshimu mwanzoni. For you itasimama mpaka mwisho, ni wewe tu, ni wewe tu. For you itapigana vita, ni wewe na wewe tu, na wewe tu.
Find a bit.
Namshukuru Mungu amenipa wewe, furaha moyoni siamini. Popote pale ulipo, mimi nini wako milele na milele, niamini girl. Te amo señorita, Margarita mamacita, nikupe jina gani la thamani girl. Veronica Teresita, Monica Joa, you know I'm falling, I'm falling.